The Mathic.
Unapolala kifuani kwangu mi, akili na safiri mbali. Nani barabana wewe kwangu mimi tu. Yo mana, nani ngara we? Upate mbali tuende mi na we. Mama, mama, we nipeni we. Kisa maneno sinibalie. Dede mchongo majujuju. Go you know you got me boo boo boo. Uzuri wa tabia unagatabu. You're fine girl. Nataka niweke yo pete kidole mwako, iwazi kwa ndugu rafiki na wazazi wako. There's no need. I've been thinking about you.
Show me love, show me love, show me love.
I've been thinking about you.
Show me love, show me love, show me love.
I've been thinking about you.
Show me love, show me love, show me love.
I've been thinking about you, you.
Kwenye bari ya penza na majungu kila kona, misijali wakisema nime nasa ndege wako. Nataka uniweke yo pete kidole ni mwangu, wazi kwa ndugu rafiki na wazazi wangu. I've been thinking about you.
Pour toi,
pour toi, ma chérie.
J'ai fait même mon cœur pour toi, mon amour. Yeah, yeah, yeah.
Ooh.
I've been thinking about you.
I've been thinking about you, thinking about you.